Neno kusema ingawa bebe nataka kwa vingine ma unachotaka nianze mikusema
you baby girl ukiniji
nakupenda
you baby girl ukidance
nakupenda ila nachajibu mdomoni nazopata nasema choni machoni
we dada mina niumiza we dada sijamaliza mbona kata simu
please
usikate ma
hey hey hello ma ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisigani kukweleza au misiji kubembeleza usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza haloma ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisigani kukweleza au misiji kubembeleza usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza
kwenye patu mekuju mependeza kwenye patu kaniomba mikucheza tuka dance na machu melegeza uliniomba kaficha kukueleza unanimaliza baby mina kueleza mina kubembeleza baby you baby come ila nataka ni twende kwa ana yani twende na kwetu baby you baby come we dada mbona niumiza we dada sijamaliza mbona kata simu
please
usikate ma
hey hey hello ma ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisigani kukueleza au misiji kubembeleza
usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza
Haloma,
ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisigani kukueleza au misiji kubembeleza
usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza